Cordoba. Mana D-O-X. I see. The market. See, now, worry, mini worry. Wana boronda sana, tukipatana. Inakuwa ni euphoria. Sijakaza na bado na waroria. Bad mind na wakulia mashori wao. Boronja mtandao, finyua kwa ground. Na inabaki kuwa noni mas. No worries, worries, worries. Cause I'm a warrior. Wana boronja sana, tukipatana. Inakuwa ni euphoria. Dim ni kama nimewasha hazard. Niko 1960 na bado nimeenda gwadha. Sana jua sana ya unisa. Waridhiki miso kubatisha. Nimbudana na jisegia na jina yangu kapoti. Paka ya mesha tisa na tambariza na dogi. Manati naongeza rika. Taka ni kuwa kontua roese na moti. Najwa ni teo kiulizwa ni sangapi chunga neck after. Joy me dim tukiumana sisi your friends. Sidhani kauna relate. Kukua ji sidhani kauna relate. Wori mini woria. Wana boronja sana tukipatana. Inakuwa ni euphoria. Sijakaza na bado na waroria. Bad mind na wakulia mashori wao. Boronja mtandao, finyua kwa ground. Na inabaki kuwa noni mas. No worries, worries, worries. Cause I'm a warrior. Wana boronja sana tukipatana. Inakuwa ni euphoria.